sabule we buchanga tambuza kasobonga negenderezo okutagwa mu bunnya sanji agaddamanye timube goro kuba guno mukwano guntuma gunjagasa yera kiba kizibu nnyo okuteebereza nti naye bwatyo bwawulira
Buwamba hiyantwala yera